Yes, okay. Back again. When then they
see your boy, you don't just care.
To Wakana.
I rock your baby.
Hey, you listen.
Yes, abatesi nkumo bali nze kunsiranya dekamba gambeko sijja kwatula manya bawulire nugu bwembeerako obulungi bawulire sanyu nga sirina sirinji sirina manyi gabalwanyiza nti banji amanyi gange kanga simemu omusingi mukama yamanyi kuba yansinga amaanyi bo bantu bannaffe emitima gya bisanyi bwotambuza ebigere mbuyala zimukuba bwofunamu sente mbuwa gye yazibba ne bwogula amabaatyo simbe yakayumba abaloka emitima nga bo kibasimba oyampala nanze mwattusimubaako bafaani bange b'omutima benzisaako siyinza kwerabira mukama katonda ankoledde ebirungi bingi bye sitenda kaneebase kasweti kange ka alu weebale munnange okunzija mu nduulu kubanga bwe nsobola nnonye ku busuulu gwonya abo abayaaya abatalina laava kimanyi bangi abakusonseka obugambo abo baleke bate kuba mirambo sirina maama wafuka maama wange gwe mugwale yagumira obunaku bwange Listen. Yes. Can you kill a kore birungi biri maso? Ya dembere yungula maziga maso. Mama singa wori sandi kabye maziga. Nebwendi bwede wa sandi kabye maziga. Nege katiraba munsi sika demomu. Najinda sisita na yedwa musika mum. Katinange njula kwetu gensingi femu. Kubanga byenkola byonna tebimpa maanyi ndowooza gye mpisa okutuuka wano wendi enswa enjubizanga mu nisoni wendi naye sigudde era nsigadde nnyimiridde kati sikyatya atantya gwe ntya tosobole yajjangu weebuuze nkikola ntya esiyoboyiro gyasike bajja kuntya yes. Listen.